Awesome music.
Lord, the music on this one.
It's rock on the beat.
Sitaking wengine yani. Kwangu haupo after money. Chaguo la mimi wewe. Nantaka mimi wewe. Ukinuna mbona nakoma. Nantaka pengine nitarudi nyuma ukinyacha homa. Tatokea vengine bada ya kuita maji nitaitama. Kinyacha pengine napenda in the morning kiguna guna. Nakolea pengine haitoshi kusema na nipenda naomba. Yawe mapenzi ya kweli mula. Kinyacha ntafeli jaya. Nitafanya mengi kwako, we niombe uzima. Tutakula na kiapo, ndoa ni lazima. Unichezeshe kitanda ne minado. Turuke ruke wote my dear. You know vingi kamigeshwa mogado. Fanya tucheze wote my dear. Ukinuna mbona nakuma. Nataka pengine nitarudi nyuma ukinyacha homa. Tatokea vengine bada ya kuita maji nitaitama. Kinyacha pengine napenda in the morning kiguna guna. Nakolea pengine haitoshi kusema na nipenda naomba. Yawe mapenzi ya kweli mula. Kinyacha ntafeli jaya wewe. Yawe mapenzi ya kweli mula. Kinyacha ntafeli. Acha waseme wewe ndo umeniroga. Masikio nisha ya weka pamba. Mweze nundani kwa mkumenoga. Mwe kwa kenili kata kamba.